Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Fulbe mbi wieti wiyata wonko hedde e jamma wakkati modo yottiki do Studio 80 mi de jodi der maison de la presse Bamako. Sembe kabaruji di ani sekirabe. Konairi bangal talatare don ko noddita mardi gra kambe chrétien be don talatare mabbe sekti ton so pudda korkaji mabbe de do talatare nyaloma handen ono be puddan korkaji mabbe di jango. Dum woni hakkugol kurangaji le gallure Bamako de nokkul goddo antor so tama do samti fani nokkul goddo antudo be bi fe hunde iwayle henna. Lewru korka gonde mudum yoga e horobe fuso bami fatacciti korka jaram diyam fa yabbito ido way waddu kutteji kewdu fewde e cellal jomun di wonno sembe kabaruji di min jogini on do bete handendi Umar way galo jori do mikoroji di do kanko no dirtet Ibrahim Sanogo wonto boggi jamde to kambe kristien be do holli tan wi'e won talatare mabbe sekti tonde be puddi do dum won dum wadi ke hande non biire talatare mabbe sekti tonde noddita mardi gra be ngadam balde jidde be nyaama fa be kara farde mabbe fuddude korka mabbe kambe du ko be ngatta le hen balde chapande nay le di do korkaji du dum serte on korkaji alislamo kanya ko nan de mudun wattu joni be bi hono de do balde jidde be nyaama fa de kara de dum wana wajibi e dina mabbe ka
Vincent Jara kan e debbo mudum yo chrétien catholique jodibe le genni roso le raison kuchala le be dinan kobe ndu korkar chrétien yo watti goto tan monato hani nangude horen mudum patti bonatana ko hala le dine chrétien ko me holliti bede lalni wadde ni korkaru
ordinairement le carême
korka chrétien en men lammin ton tawo hakkille men ana jotti ala fof ko min pewjanta korka amin
prévision en carême
baraji ni kalodo ko lewru yilogol baraji ko lewru yafnugol njurmi suko eden kora eden kani wastare jikkuji men bon
amani ni ko lu dabla
labe marcel somoro kanyur prêtre diocèse li genni motti lewi makko ko nyalan ko nodirta mardi gra yo nyolman goto tan ko chrétien wa nyamde nyamduji fuko weldu en yare hebe lanno wadde korkar balde debbe dibe han wadde di
mardi gra wana feto dine ku finata wa men ala do calendrier église mardi gra ko nyalawma chakito moyemun eden bawi nyamde ha karen hademen kor
on est invité à manger maigre
li on watti korka chrétien nan han tinnade bata alla juula itta jakkaji mudun hokka yimbe me wana bawde dum ko meccintini hore men dinan ko mebbe
dido kabaruji fano hebe do page facebook kanya compte x studio 80 le ramadan do fuddi le leedi meden di wottu jono no kurangay de gonde hokkirede le galluji de no jamare de hakkilaji mudana fecci so wobbe kollitiido ko he wayltiki len wobbe do kollitiwide wala fuko waylti bangal muden micciteden wid laamo hollitiwide le lewru korka dub amad dido anniyaji buyta tajugol kurangay di le leedi meden di sita sidibe
o dabri fiato gouvernement leedi mali bo holliti yo hokkan jamar fo kuran ko yaata ernga sappo jene le leedi mali fe mangal mudum le watti korkaru joni le fuddare no korkaru so jamar ko hemudum holliti hebi kuran watti sedan joga holliti fa hannen hono fu weltan ko naari bangal hokko kon kuran ngaji di saw le wi membe fa hannen nokku joga anton hebta kuran halirano
wa motiya kurango atabol
ko hebugol kuran ngaji di dum welti ki sanne eruji ne arande wattu joni mi den keba fa eruji jeegom so jukkiri ni al santi do kutal do mi ti wi do welti ki sanne ko min kebata kurangay di ko wattana juuti do Bamako do gommin do dum nokku no dirte do bankoni min taykiti ki wi do welti ki jaati ka yottaki eru sappo e jeenay di do gaawo do ila lewru korka du naati taji gol kurangaji di do
ne ko me o ka dadi e kalale
ciagan hajle jaman tottunduri fa hannen walle humnene kabaru nyamdi leedi mali ko noddirte askoma hore modu holliti wi kabarje hokki kon kuran on weltinge sanne du be weltinge sanne ciagan o dabri fiato lam ko be leedni yalla jamare fu an heba kuran no muyirino magan fofana kanyon amiru walle askoma
de 5 6 heures
eru joyotar eru jeegom wattu joni o kuran wara ko yaati eruji sappo bi do puddode non min jiawan fandi min kan hebude eruji sappo e jeenayi de dido eruji fu keba man de nyibe be kolto dem de yibbe kolto
gouvernement
mais aussi au gouvernement mi tutune bitagon ko sabe oddi entreprise ngaji ko heewi faatar kasin jomra galleji ko heewi golleji mu en boni tiagal mudun kanko ministre humni kabaru yite e jam o holliti hokki won jamare kuran le o watti ana bili ndo kalso han tajede ndo bibbe leedi fo tiagan so sotikirde nanal mudun
en kalan wattu jono kabaru dum woni jetti lewru mars nyaloma keejnaado roobe li adnar ndu fo e mangal mudun wattu jone meman golliji roobe ko nayri bangal politiki be kollitiri roobe be ta jeewi ko dum woni na pandi sanne ko nayri bangal politiki non be kollitiri wiide tawede wiide sariyawol gol noddir loi 052 amama li leedi meden kollitowol wiide roobe be an kan tawede dum woni poste ngaji mawdi li nokko kanya fa yotto so wuti jan ngada du roobe be tawele hen le temdre wotonte be futa e chapantaton be yoroobe non lamor e dus tube tebe le temdre futa e chapantato yobe rewbe le non wotto jono be bi wana non dum worri be bidu dum yatta e demokrasie keddem be do roobe le politique ko cifino do hen min gadino o do kabardu ila rawani do Aminata Sangare debbo ngado politique le leedi malindi gon le CNT nyaloma hande o wirobe be ngattata koydo mudde politique sanne
c'est vrai
gonga rewbe wadi imadaraji mawdi yubbe le gulleji kewdi ma honayori bangal politique ka imadaraji rewbe be kanyum ka wana ko matte to sanne de wa wiide jati fa debbo lato ardo tawama bangal politique na du gulleji goddi wana hono ko ni
daw nyara sogoba goto debbo politique to yoro so o wi wakkatiji worbe le be jaati kedmirta be caggal no golleji din gordi
parce que politiciens yimbe
worbe ngado be politique e jogibe kalsi wakkati woteji di kambe woni immotobe so ana fetcha t-shirtiji fa eto disaje kosam kan ko nande mudu so a debbo wala ko jogida ngoto be jettata ko ma jaati
e eten wari
caggal dido tidallaji kanko no dirti assistant goita odo o hali yingo go jamarnde watta fiwde mabbe
tidallaji ana hakkune amen worbe amen ko hewe ma fu min lomi jaltam galleji amen fami jida e worbe wobbe tay wana non do wordi be goto e tiddalaji de be gonde fewde mudum
kanko noddete juka tarawari goto gonde le feddi IRD de o rewbe be jatun kokolata anyaaji muden lobbi kanya yakawere muden no politiki wori o ko hebe do rewbe le fusana ngada politika tan worbe jati ngaddata dum yen wottu jone jaran nokku no dirtedo gawobe kolliti wiide botu wadina ton dum woni asawere jabbino de le lycée mo no dirton aruna le ngalure gawonde le odo botu be gonde famminde hayebe wonbe tombe sariyawul nations unies gol no dir 2250 konayri bangal sukab jokolbe darde muuden no jam e dejere han hewtrede le nokko kanyen no kan wottude koodi muude e politique e habude e satire dina le majjundube do sukab jokol wonbe le odo nokku paminama sanne ko han lata darde muuden be ngoleedi an ka kulobbo kanyen e kade ko nayri bangal satre dine ko nande mudum wobbe o do golliyo fedde no reena depp kanyi e cor side do tu gorgal dum woni e biya pelle ONG gonde tonde le heejo mabbe gobbe no dirto do jaist fituro en garda nokku no dirte do mahina be bihi lewru ramadan do yottikile o do nokku cioggu kudde kewde cioggoji mudden ngabbito non be kolitri wir sa bami misal be bihi 50 kg dum woni sukkara kanya fa yotto bidon ne bantigaje kanya ko nande mudu fu cioggoji mudden ngabille o do nokku kambe yimbe lo wonbe tonbe be kolli metti mabbe sanne ka jagoto wonbe tonbe hollitawede wala fu ko kalido hen ko nangata hakkille hono ko nayri bangal no cioggoji di ngabir le o do nokku
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre meden noddirten zoom sirnde ngaran memde dum woni korka wodi leedi meden de micciteede wede yimbe lo hor wobbe antum fo tan so bami fa tacciti korka jahan jara en diam dum woni bubdan non biete be jaran diam bubdan fa be bege fa wobbe antona tan diam dan jati latto sababu nyawuji mudon fon wori sita sidibe
jambudan ana weli sanne cega so netta wadi nyolmo fe da mudun hebe no yarita jan atan honede mud ana yori kurun sakku watti wulare joni gido amino dirado musa kanyo netto goto yaro jan sanne gidi watti sappo e jeegon jamde o hinnato on jeewa air cegan silmaaji chafan tati o bam mutu makko o yaa sude glasi watti sedan tan korka tajeten kullen fu kawrintinama timmi le on watti atan musa hakkile mud fe jan glasi o woni na arifa misire doddinama kanko musa hokkito yargon jan sanne cega so yari jambudan fo haari o biya allah jambudan ana anito yonki netto sawi ga famontan musa anna kuteji yargon don jambudan cagan so korka tajama sabili watti sedan tan o yaa fuddio julle kasin musa lonkan darade lonkan turade o lamdo hori ko o wi anni kanko yari jan hande sanne le watti sedan tan kanko musa lonkan faa o nabe doctorore sabe leed nawor fottade hor nawore mere teutro onon modobe korka tinno don watto hajjile e yarda jan fajjabbito cagan so korka tajama sabi doctorame holliti huune fuko waa hedde netto tidalla le watti korkaade joni haana watta haqqille muɗum fati hono ko hewti Musa on hewta enen du
en mbiyan ɗon garten haddude bete hannde dow kabaruji ɗi min jooti on sanne heɗade heeƴoji amen numéro amen o anni kala kajaɗo noddude studio tamani so hokka min hakkille lobbo kañe ko nandi e muɗum fuu oɗon numéro o mumen ɗum capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeenayi e jetti capanɗe joyi e jeegom capanɗe joyi e jeegom onon ɓe keɓa hettinadde journal ngal en ɗum woni numéro amen kunofoni o omoni mo min noddirta ɗo 37 321. Kawajum sina tawrɗon fe so buɗnoga e crédit téléphone e téléphone moɗon no watta so keɓa hettinadde journal ɗe fo fe e mbuɗo du taccitake crédit moɗon o fadde jeeya fe nokku o nandirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam yewtere meɗen nde waran yo wadde dow Imade Radio ko laamu o wondi e wadde fa ɓe jaltina wattu jooni o talki kanɗi tabede yalla jaam e deƴaran hewte e ley nokku o wattu jooni ɓe gondi e yiidude ɗum won laamorɗe mawɗe gonɗe ley nokku o kañe fa yetto yimɓele haala nana hen ko nandi e muɗum homo fuddu hokka hakkille muɗum ko nayiri banggal no torraji ɗin gori le leydi meɗen ndi ko ɓooyi e leydi ndi so tampisanne wattu jooni homo fu totta hakkille muɗum no ɗiɗo tiɗallaji gori fa keɓen famtade gaare keɗe Mamadou Sama Seku ko fewni hen dow hen
ele oɗo projet sariyaji heftagol jaam e tongane muɗum sappo e goɗɗo fultama kassindine rentinde golleji heftagol jaam ɗi rewɓe e hayeɓe tongane muɗum capanɗe jeegom e tati mimi haala faaba lamkoɓe fewde rewɓe keeɓe torraji ɓe ka ɗum foof tawede pelle rewɓe holti wiide ko heewino haddi gollede bangal muɗum keɗɗanamaɗam kanti gundu sisoko hoore jokka fo
la charte
o charte hollitaɗo ana hanatade saabe noon ɓama haqqeji menen rewɓe soobey ko natto saabe patti bonolaji fof aɗa fewtide amen fa hannen seeɗa fof walata ko hollitida minen rewɓeɓen miɗa wa hokkede hoore yaaku le leydi ɗin miɗe miilo hannen ana tirsi haqƴire foof mo holliti ko naari bangal heɓude amen darorgal e laamu on fatar kasin wattude koyɗe amen e kabaruji jeen e deejere ana hani ɓamirede soo
politinkoɓe ɓeydade anniya mabɓe landidal wuteji holliti ɗon anniyaji yogaji ardiɓe baale politique hono nu hunno togo e Oumar Ibrahima Touré holti yo aadi ɓamaɗi ɗi teddine faabaji baale politique ɗe ɗon huccede hoore
jawdi ko han hokkede baale parti politique ana hani yoɓede saabu ñolman hannden ɓeɗe wonde e kalle jama on wi o kalsi hokkama baale parti politique fou o kalsi hokketeɗo wawa fe heƴƴude parti politique capanɗe jeegonɗe leydi ndin le hitane ñolman hannden min mursi haqƴeji amen ko heewi ɗi haqƴeji du ana hana windedle o charti saabu ñolman hannden peneji e nandal muɗum heewi fa wala seeɗan kulleji kewɗi lonki heɓɗe lawol aran saabu hunde foof ɓe haali ɓe gollire
pelle haalnana en mijtiɓe wiide neɗɗo mo wofota kay wala ndenno ɓinguel adama kay kala ko laati sooɓe ko gaɗɗa e golle deyanko ñaki e kabaru muɗum kambaru ɗum eɓe beltani ko gollale ɗuɗo talkuru hewtogol jaam keɗɗana docteur Adama Traoré hoorejo dental pelle haalnana en
sa ƴeewi tan le temedere fou cofanɗe jetti haqƴeji amen heeɓi lawol festa wonko ñakki ɗum ga hannden meɗa wawi haalde mi weltiki sanne ceggan ɗi anniyaji ɓamaɗi ɓen han tanata fa hannden ɓe watta haqqille e kulleji fof ko hollita le jooɗa haala ko noddirte dialogue intermalien ko jontata ɗum kabaruji deƴƴere fottata kasini yirmunde leydi meɗen ni e nandal muɗum
wonko hani huccinede hoore tafunno yalla yilaji ɗi na keeɓa lawol ngol ɗo konngol dental pelle leydi ndi wonko yettini lamkoɓeɓe yimɓe commission o keɗanna Ousmane Issoufou Maiga hoorejo guɓɓal juɓinagal windugol talkuru hewtagol jaam e deƴƴere
ko tewte tan yalla jeen e deƴƴere heeɓe caggal muɗum ndu wotide heeɓa larne le ɗi golleji hooreɓe baale parti politique won caggal leydi fou an hani heɗede nde lalnugol ɗi wotigaji fottade kasen hettuno kabaruji e walla ko ndetra hot autorité de la communication
hoorejo gouvernement holtiɗo nani faami ɓeydi wiide laamu o waɗan bawɗe muɗum banggal muɗum keɗɗana général division Abdoulaye Maiga premier ministre
ana tirsa hannen wi certe signinaɗo ko naari banggal waddude jeen e deƴƴere leydi mallin yo hunde tan keserele leydi ndi hannden ko natto saabu dokkodirgo juuɗe jaa leydi fou yalla den e deƴƴere ana heeɓe hakkunde jamare le wi hoorejo leydi ndin o wara o fiya dabiriji fou yalla golle fof ko hollita ala heeɓa humcinde hoore
cour constitutionnel holti wiide no yiɗi nduɗo talkuru ɓeyde e séraji leydi ndi snt kay yila mabɓe wottiji lolliɗɗi référendum landine yalla ɓi leydi mali no holti hakkillaji mabɓe dow nduɗo talkuru mistin wiide fandamo sakkiti tewtede yo holtinde nduɗo talhoorejo transition talkuru latotogol nugal kala mijoji ɗi fandaji muɗum yo hunjande hoore hewtagol jaam e deƴƴere leydi ndi